Kubara igice cya 35. Imidugudu y'Abalewi. Uwiteka abwirira Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko ati: tegeka Abisirayeli bahe Abalewi imidugudu baturamo bayikuye mu myandu bahaweho gakondo. Mubahe n'inzuri zigose iyo midugudu impande zose. Imidugudu bayibemo ubwabo, inzuri zibemo ubutunzi bwabo, zibe zo kuragirwamo amashyo yabo n'amatungo yabo yose. Inzuri zo ku midugudu muzaha Abalewi zihere ku nkike z'imidugudu zigeze impande zose ahaterwa intambwe 500 z'ibirenge. Kandi nyuma y'iyo midugudu muzagera intambwe 1000 iruhande rw'iburasirazuba, n'izindi 1000 iruhande rw'ikusi, n'izindi 1000 iruhande rw'iburengerazuba, n'izindi 1000 iruhande rw'ikasikazi. Imidugudu iri hagati. Inzuri zo ku midugudu yabo zigerwe zityo. Imidugudu muzaha Abalewi ibemo imidugudu 6 y'ubuhungiro muzaba mukwiriye gutanga ngo gatozi wishe umuntu ayihungiremo, kandi muyongereho indi 42. Imidugudu yose muzaha Abalewi ibe 48, muzayibahane n'inzuri zo kuri yo. Imidugudu muzakura kuri gakondo z'Abisirayeli mukayiha Abalewi, ku benshi muzakureho myinshi, ku bake muzakureho mike. Umuntu wese uko gakondo yahawe ingana aba ariko aha Abalewi ku midugudu ye. Imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka abwira Mose ati: bwira Abisirayeli uti, nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzitoraniriza imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye ayihungiremo. Iyo midugudu ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi kugira ngo gatozi adapfa adahagaze imbere y'iteraniro gucirwa urubanza. Mu midugudu muzatanga 6 izababera ubuhungiro. Muzatanga imidugudu 3 hakuno ya Yorodani, iyindi 3 muzayitange mu gihugu cy'i Kanani ibi midugudu y'ubuhungiro. Iyo midugudu uko ari 6 ibera Abisirayeli n'umunyamahanga n'umusuhuke bo muri bo y'ubuhungiro, kugira ngo gatozi wese wishe undi atabyitumye ayihungiremo. Ariko niba yaramukubise ikintu cy'icyuma agapfa, yaba ari umwicanyi, kandi umwicanyi ntakabure kwicwa. Cyangwa niba yaramuhonze ibuye afite mu ntoki ryabasha kwica umuntu agapfa, yaba ari umwicanyi, kandi umwicanyi ntakabure kwicwa. Cyangwa niba yaramukubise ikintu cyabajwe mu giti afite mu ntoki cyabasha kwica umuntu agapfa, yaba ari umwicanyi, kandi umwicanyi ntakabure kwicwa. Uhorera amaraso y'uwapfuye aba ari w'umuhoro ubwe, namubona amuhore. Cyangwa niba yaramusunikishijwe n'urwango, cyangwa niba yaragize icyo amutera amuciriye igico agapfa, cyangwa niba yaramukubitishijwe igipfunsi n'urwango agapfa, uwamukubise ntakabure kwicwa, yaba ari umwicanyi. Uhorera amaraso y'uwapfuye ahora uwo mwicanyi namubona. Ariko niba yaramusunitse atamwanze akamugwa mu maboko, cyangwa niba yaragize icyo amuteye atamuciriye igico, cyangwa niba yaramutembagarijeho ibuye ryabasha kwica umuntu agapfa atamubonye, adasanzwe ari umwanzi we atashakaga kugira icyo amutwara, maze iteraniro rica urubanza rw'uwamwishe n'uhorera amaraso y'uwapfuye ruhanye n'ayo mategeko, rikize gatozi uhorera amaraso y'uwapfuye rimusubize mu mudugudu w'ubuhungiro bwe yari yahungiyemo, awugumemo ageze aho umutambyi mukuru wasizwe amavuta yera azapfira. Ariko gatozi uwo nagira ubwo arenga urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe yahungiyemo, uhorera amaraso y'uwapfuye agasanga ari inyuma y'urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe akamuhora, ntazagibwaho n'urubanza rw'inyama y'uwo, kuko uwo yari akwiriye kuguma mu mudugudu w'ubuhungiro bwe akageza aho umutambyi mukuru azapfira, maze umutambyi namara gupfa gatozi uwo azasubire mu isambu ya gakondo ye. Ibyo bibabera itegeko ritegeka uko muca imanza mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Uzica umuntu wese gatozi uwo azicishwe n'abagabo bamushinje, ariko umugabo umwe ntagashinje umuntu ngo amwicishe. Ntimukemere ikarabo ry'uwisha umuntu akaba akwiye guhorwa, ahubwo ntakabure guhorwa. Kandi ntimukemere ikarabo ry'uwahungiye mu mudugudu w'ubuhungiro bwe ngo asubire gutura mu gihugu umutambyi atarapfa. Nuko ntimuzanduze igihugu muzabamo, kuko amaraso yanduza igihugu ntihabe impongano yagihongererwa kubw'amaraso yakiviriyemo itarayuwa yavushije. Ntimuzanduze igihugu muzaturamo nkaba hagati muri cyo, kuko ndi Uwiteka uba hagati mu Bisirayeli.